ni mimi hapa bati tena.
Giddy
vibes. When I first said I love you, ukasema ni mapema. Really wanted to kiss you, ukasema tunasoma. Unakumbuka when they said kiss, ndio dawa ya homa. Then I wrote you a love letter, ukasema mina choma. Unakumbuka, ukiningoja kwa barabara limradi tuonane tu. Unakumbuka, tukidara na nyuma class, lakini tukuwaidu. Nilikuwa babi mfoto, lakini nilikuwa na ndoto. Tukapanga unizalie watoto, ukaniacha juu ya changamoto. Dear my first love, wewe ndiye wa kwanza. Dear my first love, wewe ndiye wa kwanza. Sisi sema nimesahau hilo penzi lako. My baby, I'll die with you. Lakini leo uko na mtu. Naona insta, naona wivu mama. Naona mara unapigwa munju. Nilivyo dry itani wakutu. When you rumie, rudisha utu mama. Memories, girl, you're my memories. Nilikuwa babi mfoto, lakini nilikuwa na ndoto. Tukapanga unizalie watoto, ukaniacha juu ya changamoto. Dear my first love,